Another year older, and another reason to celebrate. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, whole sea. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, whole sea. Alizaliwa siku kama ya leo, whole sea banu, kaka yake Hoshmi banu, watoto wa papa Roje banu, na mama Mishu. Bando amekaribisha marafiki, familia, majirani, azima mshuma, kata keki sasa. Balala papa neto se mukeme wia batwa mbele mbele olsi bandu mungu akulinde wewe ndiye nguzo ya familia na dia nakupenda sana na wewe pia upende ndugu wangu Hoshmi arapi logistike kampuni na Kampala to you, happy birthday.